Chiche tunguli chivuna njiziba kuisole vio musikecha Uganda Wildlife Authority. Chita andesoku no njiziba kukabe nje. Omufiri daba kuzibe chitungule. Echuwozi chumsuru mugwange cha yora. E, uruvanyima remotoka. Mwabadeba tambulira okutomerwa enjovu kukumiriri evisoro. Elia Maxon Falls National Park. Okusinzira kuchuandike chukulumizibe chitungule. Echa uma. Echa Uganda Wildlife Authority. Olunakula hilo batano soku no njiziba kabenje kano. Okuzule chitufu echa abadeo. Echitungule chino chikubiriza. Abavuza baby duko kubira. Abegendereza nga bavugira mu bifo bino kubanga akadde konna ebisolo by'omunsiko bibeera bisamba ku bugano. Akabenje kano kabadde wakawungezika olunaku lweggulo ku luguudo olwakaluma Parkwatch Road mu kkuumiro ly'ebisolo lya Maxon Falls National Park. Okakasa nga bantu basatu bafudde n'abalala bana ne basimatuka n'ebisago eby'amaanyi. Okusinziira ku poliisi abantu basatu be bafudde, abalala banane basimatuka n'ebisago nga kw'otadde ne ddereeva w'emmotoka. Oluvannyuma lw'emmotoka mwe batambulira ekika ekya Toyota namba UA 212 MAA okutomera enjovu eyabadde. Emirambo ekyabagenzi gyatwaliddwa mu ggwanika ery'eddwaliro Anaka Hospital so nga ate abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro ery'ekiryandonga okufuna obujjanjabi ng'eno gye bagiddwa okuleetebwa e Kampala okwongera okujjanjaba.